Mi wa mi dingo Stanchi the prince.
Te toke la patali na wengi wenyane.
Exclusive from ZabinTunes.com.
Baby, wenyane. Na siku ya masuku, baby. Unalinane, yeah. Na siku yo sekele na baby. Unalinane, yeah. Na siku ya masuku, baby, baby. Unalinane, yeah. Pasiku yo se quiere la bebe.
Ningu kise vyo charipa kwamba Wadi tuimi nine mwishi la yaya. Kashitali luka landa chuchidi pa mungu. Utavale chete kela tukafika disfa. Kwala mina nkume kuhispa.
Ulichalo chandi umofyash wabana bandi.
Ngati nove mpini ndasesha. Chachine heshila sela. Business partner, my prayer warrior. Niwe best friend. Faith mudi iwe mpili nda sesha. Chachine shila sela. My business partner, my prayer warrior. Niwe best friend. Yeko tuwa fuma kutari. Tuwa diponga vana kunasari. Hapa natukula tuditeshari. Iwe baby ni patari.
Tetoke la patari na wengi wengane. Baby, wenyane. Nasiku ya masuku, baby. Unalingane, yeah. Nasiku yose kere na baby. Ulingane, yeah. Nasiku ya masuku, baby, baby. Unalingane, yeah. Nasiku yose kere na baby. Ulingane, yeah.
Achachine wa nono. Nandebu kisha chaparipona kanono. Wanipambadi andi. Mwenze chemulolo. Narifeka pususu. Nodungu. Inkanda kukutuluka kwa tinwa filutuku. Narisuri wewe wale ndange chikuku. Hapa nombaleza adipidi mula kabuku. Tacho kila patari. Tienda patari. Patari. Patari weni patari. Tacho kila patari. Tienda patari. Patari. Patari weni patari.
Tetoke la patari na wengi wenyane. Baby, baby, wenyane. Masiku ya masuku, baby. Unalingane, yeah. Masiku yose kere na baby. Ulingane, yeah. Masiku ya masuku, baby, baby. Unalingane, yeah. Masiku yose kere na baby.
Lama on the mix. Ha! Hey, yo, Makli. Thanks for the hook, man. This is good music. Fanik. Asalam pa top. Next level. R.O.G. High profile.
Exclusive. ZambianTunes.com.